Eliano. Televista mi casa, dunia inapapasa, machida mengi pala sana. Ikona mokozi, tasahau majonzi, itafurahi nawe kumapozi. Nikone, nipone, moyo wangu upone. Nikone, nipone, baba moyo wangu upone. Natamani nikone, moyo wangu upone, matatizo yakome. Natamani, natamani nikone, moyo wangu upone, matatizo yakome. Natamani. Hapa sio kwetu, tuelekea kule juu, kule kwa baba yetu. Ipo milima, mabonde, yapaswa tuvumilie. Tufanye hima, jama, jiani tusisinzie. Hey, sitovunjika moyo.